Give us your bye.
Where am I?
Yoga tune, okay.
We're only one,
Toscas.
We're on a case,
Where am I? What's up with him?
Mikozonzimenyanyatu na madam kama watatu, kila mtu ana tatu akijipa kama tatu. Oh, haiwezi,
nasema haiwezi.
Uyo dem bila makeup,
haiwezi.
Iyo pombe bila chesa,
haiwezi.
Iyo wera bila pesa,
haiwezi.
Iko shada zimenyanyatu, nina wanda zile vitu nina fanyatu. Toshi gazi, kolabo ndiyo fayatu. Ah, nita anzaje
mtoka.
Nita anzaje
Achu.
I want to see somebody. I want to feel somebody. I want to see somebody. I want to feel somebody.
Dimpo, I'm super hana dimpo. Jiko, vitu zina jigo. Jiko, kweli huna jiko.
Naranja, protocol a demonstrator. A co-streeter, pega you. That took on bell.